Morning, Vera. Kwanse, good morning. Talking about some program, yeah, Joshua. Hehehehe, osati Joshua. Kwa maga program yetu Santule Bible, ndajita kuseka, right? Kwa program yetu Santule Bible, pomwe lero, tikari kumaliza buku la Joshua. Lero mbale Osman Chirola, manda kala utugulena kusantula pa Joshua chapter 23, lipotero wansomu chapter 24, pa kuja ulimau, ena aja umantu wa magonda kwa chula chula, chapter chmeneji cha Joshua chapter 24. Utenga umalizo jogera kwa Yosho meneo timva zambiri za moyo wake kumatero kwa kusantra Bible kwa atu kwa lero. Amina utugolera ndi mbale Osman Chirola Manda. Nipote utika tumaliza buku la Yoshua kwa utu mprogramu ya tuyosateza lwa mbuku liina.
Ndikulo njilani inu woko ndidu anzanga paulendo muzina lambwe watu Yesu Kristu. Ndili woko ndwa lero chifuwa inu masanka kutiti endeli mozi popeza pachichewa bali mawakuti. Kuenda awiri simanta. Zono tiyambe ni kukumbusa na kuti. Muprogramu ya pitai. Timakambira na kuchokera pa Yoshua chapter 21. Ndipo kuyambira verse 1. Tidale kezela pa Yoshua chapter 22 verse lagila 34. Mene timaona midzi ya Levi ndi midzi iwiri ndi hafu. Kuti kale kumawa kwa ntsinje wa Yorodano. Zono lelo pa mene tisantula Yoshua 23. Kuyambira verse 1. Tikalowa mu chapter 24 kulekeza verse la 33. Timaliza buku ili la Yoshua. Pamene tiona zama otsiriza a Yoshua kwa ana a Israeli. Pamene tilowa mu chapter 23, tipeza Yoshua akuza ana a Israeli kuti akhale wolimba ntima ndi wokhala ndi chikhulupiriro cholimba. Ndipo mu chapter 24, tiona kuti Yoshua akulangiza ana a Israeli kukhala wodzipatula ndi kusunga pangano la Mulungu ndipo timalizira kuona zaifa yake ya Yoshua. Tsono utenga wamaliza wa anthu pamene akumwalira wakhala ukuoneka kawiri kawiri mu Bible. Mukumbukira kuti Yakobo ndiye uja adayitanitsa wana wake 10 ndi awiri akuwapatsa mawu aulosi asanamwalire. Takumbukiraninso Mose anayitana mafuko 10 ndi awiri amene ali ana a Israeli. Kenaka ndiko adalitsa. Tere pano tikuona so Yoshua amene watsogolera mtundu wa Israeli kwa zaka zoposa zana. Ndziko la malongezano. Ndipo lero akupereka mawu ake wotsiriza asanamwalire. Yoshua 23 verse like 1. Ndipo atapita masiku ambiri Yehova atapumulitsa Israeli kwa adani wawo onse akuwazungulira. Ndipo Yoshua adakalamba na akala wazaka zambiri. Yoshua anaita na Israeli wonse, akulu-akulu wao, nda akulu wao, nduo uweluza wao, ndi akapita wao, na anena nao. Ndakalamba, ndine wazaka zambiri. Ndipo munapenya zonse Yehova Mulungu anachitira mitundu ina yonse ya anthu chifukwa cha inu. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye anakuthirirani nkhondo. Ndiye mundime ino, tikuona kuti Yoshua akuitana akulu-akulu osiyana-siyana, ndipo akuwawuza kuti, iye tsopano wakalamba, ndikuti wayandikira kuti amwalire. Tsopano iyi ndiyo nthawi yomwe adamaliza kugawa malo kwa mafuko ya ana Israeli. Iye tsopano wakala ali mmudzi wake-wake wochedwa Timunatisera, pa mapiri ya Efraim, tsono ishi. Ndicho cholowa chake chomwe anali kupomulapo. Tsono popeza wakalamba. Ndipo ali pafupi kufa. Akuitana anthu akulu-akulu a Israeli ndi kuwachenjeza kolimba. Kuti samayenera kukwatira akazi achilendo ndi kupembedza milungu ina. Ndipo kuti adzalandira chilango choopsa pakuchita zimenezi. Tiyerenge verse 4. Taonani, ndakugawirani mitundu ya anthu iyi. Yotsala ikhali cholowa cha mafuko anu. Kuyambira ku Yorodani, ndi mitundu yonse ya anthu ndinayipasula mpaka ku nyanja yayikulu ku malowero a dzuwa. Ndipo Yehova Mulungu wanu iyeyu adzawapilikitsa pamaso panu. Ndi kulanda dziko lawo kuwachotsa pamaso panu, ndipo mudzalandira dziko lawo likhale cholowa chanu. Monga Yehova Mulungu wanu ananena ndiye. Verse 6. koma mulimbike mtima kwambiri, kusunga ndi kuchita zonse zolembedwa mbuku la chilamulo cha Mose. Osachipambukira kulamanja kapena kulamazele. Tsono mundime ino, tikuona Yoswa akukumbusa ana a Israeli zomwe adaona Mulungu akuachitira mbuyomo. Taonani kuti Yehova anali kuwatsogolera mu nkhondo zawo mpaka kufikira pogonjetsa midzi 31. Ndipo atamaliza kulanda midzi, Yoswa anagawa dzikoli kwa fuko lililonse ngati cholowa chawo. Tele chimene chidafunika ndiko kuthamangitsiratu adani wonse kuti akhoze kulitenga dziko lonse la Kanani. Koma pano Yoswa akubweleza kuwauza zomwe Mose anawauza kuti akhale omvera Yehova Mulungu wawo. Tsono maziko omvera komanso maziko oti alandire madalitso agona pakuti iwo asunge malamulo onse a Mose. Verse 7. Osalowa pakati pa mitundu awa otsala mwa inu, kapena kutchula dzina la milungu yawo, osalumbiritsa nalo kapena kuyitumikira kapena kuyigwadira, koma muumirire Yehova Mulungu wanu monga munachita mpaka lero lino. Tsono kukumana ndi adani awo atangowoloka Yorodano kunapangisa ana a Israeli kukhala chifupi ndi Yehova Mulungu wawo, popeza adali ndi manthawi akulu. Ndiye pano pamene ali pa mpumulo komanso pamene akusangalala ndi chuma chawo, kunali kwa pafupi kuti achoke pamaso pa Mulungu. Tele uwu ndiwo mkhalidwe wa munthu akakhala pabwino sakumbukira mulenge wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti pamene inu mukusangalala ndiye kuti anzanu ali kukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Tsono nthawi iyi ndiyo nthawi yabwino yodzifunsa kuti chifukwa chani ine ndili kusangalala kapena ndili kumalandira madalitso pamene anzanga akuvutika. Anzanga, muyenera kuzindikira kuti iyi ndiyo nthawi imene Yehova amamuyesa munthu ndi chuma chomwe iye ali nacho, komanso amamuyesa ngakhale pomupatsa madalitso ochuluka mtundu umenewo. Ndiye tikutsindika kunena kuti nthawi ya mtendere ndi nthawi ya ngozi kwa inu ndi ine, ndipo tiyenera kusamala ndithu kusiyana ndi nthawiyi ya masautso. Tele ichi ndicho chifukwa chake Yoswa akuwachenjezeratu ana a Israeli kuti popeza Mulungu ndiye amene anawachitira zinthu zonse zodabwitsa, ayenera kukhala chifupi ndi iye ndi kumumvera kotheratu. Koma akuwaonetseratu chimene chidzachitika pamene adzasankha kuchoka pamaso pa Mulungu. Mwa njira ina tikunena kuti ana a Israeli anali kuchenjezedwa kuti samayenera kupembedza mafano aye, ngakhale kukhala nawo pamodzi anthu opembedza mafano asachite chimenechi. Koma akunenesa kuti samayenera kukhala nawo ngakhale mmaphwando awo ayi mwachisonelero kuti pakati pa Khristu mayina ya milungu ina ikumachulidwanso, ndipo palibe kuchita mantha ndi milungu ina aya. Koma Yoswa akunenesa kuti ana a Israeli ayenera kumamatira Yehova nthawi yonse monga anali kuchita nthawi yomwe iwo analowa mdziko lija la Kanani. Verse 11. Potero mudzisamalire ndithu kuti mukonde Yehova Mulungu wanu, koma mukadzabwelera mbuyo pang'ono pokha ndi kuwumirira otsala a mitundu awa ndiwo akutsala pakati pa inu ndi kukwatitsana nawo ndi kulowana nawo nawonso kulowana nanu, dziwani ndithu kuti Yehova Mulungu wanu sadzalandaso dziko la mitundu awa kuwachotsa pamaso pano, koma adzakhala kwa inu deka ndi msampha ndi mkwapulo nthiti mwanu mpaka mudzatayika mdziko lokoma ili anakupatsani Yehova Mulungu wanu. Tsono ndimeyi muluthenga wakuti ngati Israeli saamvera malangizo ndi kuyamba kulowana nawo ana a mitundu ina, ndiye kuti asayembekeze Yehova kwatsogolera nkhondo za mtsogolo. Ndipo mmalo mwake anthu a mitundu akhoza kwa kuopa ndi kuagwetsa mu msampa. Taonani Amose 3 verse 5 akufotokoza nkhani ya msampa ndipo akunena kuti kodi mbalame idzakodwa mu msampa pansi popanda msampa woichela? Kodi msampa ufomphuka pansi wosakola kanthu? Tere nchifukwa chake pali chenjezo pano lakuti ana Israeli adzakwapulidwa ndithu mthiti ndi kutayika mdziko lokoma limeneli. Okondedwa, ndifuna ndikumbutse kuti mawu Mulungu amanena kuti munthu akamutaya Yehova, Yeso kunena Yehovayo adzamutaya kotheratu. Ndiye mwachidule mawu awa onsewa akuchenjeze chilango chachikulu chomwe chikudza pa Israeli ngati achoka pamaso pa Yehova. Verse 15 mpaka na 16. Ndipo kudzakhala kuti monga zakugwerani zokoma zonse anakunenelani Yehova Mulungu wanu, momwemo Yehova adzakutengerani zoyipa zonse mpaka atakuonongani kukuchotsani mdziko lokoma ili. Anakupatsani mdziko lokoma ili anakupatsani Yehova Mulungu wanu. Mukalakwira chipangano cha Yehova Mulungu wanu chimene analamulira inu ndi kumuka ndi kutumikira milungu ina ndi kuigwadira inu, nimudzayitayika msanga mdziko lokomali anakupatsani. Ndiye pamene Yoswa akumaliza akukumbutsa komanso akunenetsa kuti mawu onse a Yehova adzakwaniritsidwa ndithu. Taonani kuti madaliso onse amene Mulungu analonjeza adakwaniritsidwa kale. Koma ngati Israeli sadzagwiritsa ntchito mawu ake, ndiye kuti chilango chonse chomwe adanenela kale chidzakwaniritsidwanso. Ndiye tikunena kuti Mulungu anawadalitsa Aisraeli pakumvera iwo, koma kusamvera ndiko kumene kungabweretse chilango kwa iwo wonse. Anzanga, mawu a Mulungu adzakhala chikhalire, sadzasintha konse ayi. Ndipo monga momwe anali mmasiku a Yoswa, zili chomwe chonso lero, sakusintha konse ayi. Kodi mumamvera Yehova Mulungu wanu? Kumbukirani kuti madalitso amabwera pakumvera Mulungu. Ndipo mu chapter 24 tikuonanso kuti Yoswa wasonkhanitsanso akuluakulu onse ndi kudza nawo pamaso pa Mulungu. Ndipo Yoswayu akuakumbutsa kuti Mulungu anawadalitsa ana Aisraeli monga mwachifundo chake. Tiwerengeni kuyambira verse 2. Ndipo Yoswa ananena ndi anthu onse, atero Yehova Mulungu wa Israeli, kale lija makolo anu anakhala tsidya lija la mtsinje, ndiye Tera, atate wa Abrahamu ndi atate wa Naholi, na atumikira milungu ina ya iwowa. Tsono taonani mundime ino tikupezanso chinthu china chachilendo. Ngakhale mbuyomo timangoganizira chabe, pano nkhani ndiye kuti pamene Mulungu amaitana Abrahamu kuchokera ku Uri wa Akaladayo, anamuchotsa nyumba ya atate wake mmene amapembedza milungu ina. Ndiye mwina pakhoza kukhala funso lakuti chifukwa chani Mulungu anapanga mtundu wa Israeli kuchokera kwa Abrahamu, amene ndi munthu amene makolo wake anali kupembedza milungu ina? Tsono poyamba, ndifuna ndikubwezereni mbuyo pang'ono kunthawi ija ya sanje ya Babele, kuti pamene anthu anachita kusamvera Mulungu anawabalalitsa. Ndipo munthu wina aliyense sanatumikira Mulungu woona nthawi imene ijayi, kuphatikizapo Tera amene ndi atate wake wa Abrahamu. Tere kumene anali kupita munthu wina aliyense anali ndi chidziwitso ndithu cha Mulungu woona, angakhale kuti sadamutumikire. Mwanjira ina tikunena kuti mbabulo muli chipembedzo cha milungu ina. Wokondedwa, ndifuna muvetsetse kuti Mulungu uyu ndi Mulungu woyera. Ndipo monga mwachikhalidwe chake kuti ndiye wachilungamo, kukanatheka ndithu kufafaniza munthu wina aliyense pa nkhope ya dziko lapansi. Koma sanatero ayi, ndiye panabwera nzeru yofuna kumulondola munthu ndi kumbwezera kwa iye mwene. Apa ndi pamene adayamba ndi kugwiritsa ntchito munthu mmodzi mdzina lake lochedwa Abraham. Amene ndikukhulupirira kuti anali ndi chikumbo kumbo chofuna kudziwa Mulungu woona. Ndiye pamene Mulungu anamuitana, anamuuza kuti atuluke mdziko la Uri pakati pa abale wake. Tsono pachifukwa chakuti Tera anali kupembedza milungu ina, Mulungu anamuuza Abraham kuti atuluke pakati pa banja lake kuti akhoze kumugwiritsa ntchito ngati kholo la Mesiya, iye ali mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Ndiye chinthu chachikulu chofunika kudziwa ndi chakuti mtundu wa Israeli unasulidwa mdziko la Aigipto, kumene amagwiritsidwa ntchito ngati akapolo. Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali uthenga wakuti ngati Mulungu afuna kukugwiritsani ntchito, amayamba kukupatulani pakati pa mafano ndipo amakuyikani mu uvuni ngati uvuni wa njerwa kuti mupyekaye asanayambe kukugwiritsani ntchito. Apa ndikunena kuti munthu amayamba wamuyesa ndi mayesero ambiri, ndipo kenaka akapambana amamutenga ndi kuyamba kumugwiritsa ntchito. Tiyerengeni verse 5 mpaka 7. Pamenepo ndinatuma Mose ndi Aloni, ndipo ndinasautsa Aigipto monga ndinachita pakati pake, ndipo nditatelo ndinakutulutsani. Ndipo ndinatulutsa atate wanu mu Aigipto, ndipo munadza ku nyanja, koma Aigipto analondola atate wanu ndi magaleta ndi apakavalo mpaka ku nyanja Yofira. Ndipo pamene anafula kwa Yehova, anayika mdima pakati pa inu ndi Aigipto, nawatengera nyanja, nawamiza, ndi maso anu anapenya chochita ine mu Aigipto. Ndipo munakhala mchipululu masiku ambiri. Tsono mundime ino, tikuona kuti Mulungu akupitiliza kuonetsa momwe anasamalira ana Israeli. Taonani kuti anawalanditsa ku mtundu wa Amori, amene adamenyana nawo. Kenaka anawalanditsa kuchokera kwa Balaamu, amene anafuna kuwatemberera. Tere pano, wawabweretsa ndi kuwawolotsa mtsinje uwu wa Yorodano. Ndiye pano tikunenapa, ndiye kuti Mulungu wamaliza kuwalanditsa kwa Akanani okhala mdziko limeneli la Palestine. Verse 13. Ndipo ndinakupatsani dziko limene simunagwira ntchito ndi midzi simunayimanga, ndipo mukhala mmwemo mukudya za minda ya mphesa ndi minda ya azitona imene simunayiwoka. Tsono pano ana a Israeli akhazikika mdziko la Kanani, koma pali vuto lakuti sanathe kuchotsa chikhalidwe chonse cha ana a Amori chopembedza mafano. Ndipo popeza Yoswa wazindikira ichi, taonani akuwalangiza kuti ayenera kudzipereka kwa Mulungu wawo ndi kumuvera iye. Anzanga, kodi inu mumadziwa kuti ife tili ngati ana a Israeli amene anali pa ngozi yokhala pakati pa mafano? Inu ndi ine lero tiyenera kusamala kwambiri, popeza mwina sangakhale mafano weniweniwo, koma zinthu zimene zikuchitika mmudzi mwathu. Verse 14. Ndipo tsopano opani Yehova ndi kumtumikira ndi mtima wangwiro ndi woona, nimuchotse milungu imene makolo anu anayitumikira tsidya lija la mtsinje ndi mwa Aigipto, nimutumikire Yehova. Ndipo ngati kutumikira Yehova kukuipirani, mudzisankhire lero amene mudzantumikira, kapena milungu imene anayitumikira makolo anu okhala tsidya lija la mtsinje, kapena milungu ya Amori amene mukhala mdziko lawo. Koma ine ndi a mnyumba yanga ndidzatumikira Yehova. Haleluya. Pano pali chinthu china chosangalatsa kwambiri. Taonani pamene tikubva zambiri za Yoswa, ndiye pamene tikukulitsa chikondi chathu pa iyeyo. Muzaka zonsezi Yoswa wakhala akutumikira Israeli m'malo mwa Mose, ndipo mwina amaoneka kuti ndi wang'ono posiyanitsa ndi mmene Mose anali. Koma tikunenetsa pano kuti Yehova sana la kuitse ai, pomu sanka Yoswa kulowa malo a Mose. Ndikunena mau awa, chifaja kuti Yoswa anali muntu wamba ndithu, koma buku ili, likunena kuti muntu wamba, akadzipereka kwa Mulungu. Mulunguyo, ama mugwiritsa ntchito kopambana ndithu. Tavani zimene akunena Yoswa kwa mtundu wa Israeli. Iye akuafusa ngati anali kufuna kubwereranso ndi kulambira milungu imene makolo awo amayilambira. Komanso anawafusa ngati anali kufuna kupembedza milungu ya Amori. Ndi akuapatsa mwayi wosankha pano amene iwo akufuna kumtumikira. Koma taonani Yoswa akutsimikisa kunena kuti iye pamodzi ndi banja lake lonse adzatumikira Yehova Mulungu wake. Haleluya. Tsono kuchokera ku mau awa, ndifuna muone inu kulimba mtima kwa Yoswa pamene akuatsimikizira ana a Israeli zakuganizanso zapangano ndi Mulungu wawo. Ichi ndicho chikhulupiriro chozama tikunenachi. Taonani kuti chikhulupiriro cha mtundu uwu chimatsutsana ndithu ngakhale ndi ganizo limene lapangidwa pa chigulu cha anthu. Verse 16. Ndipo anthu anayamba nati, sikungatheke kuti tinsiye Yehova ndi kutumikira milungu ina, pakuti Yehova Mulungu wathu ndiye amene anatikweza kuti tulutsa mdziko la Egipto ku nyumba ya akapolo, nachita zodabwitsa zazikuluso pamaso pathu, nati sunga mjira mumwe tidayendamo ndi pakati pa anthu onse amene tinapita pakati pawo. Tsono mamau awa, komanso poona amene Mulungu anawathandizira Aisraeli, munthu akhoza kuganiza kuti Israeli anali wodzipereka kuvela ndi kumtumikira Mulungu. Koma ayi ndithu sizinali chero. Tere mwa chinthu chimenechi chikhoza kukhala chinthu chapafupi kumaloza zolephera za ana a Israeli. Koma ife zili bwanji lero pakati pathupa? Kodi tikhoze kunenetsa kuti timachita chifuno chake cha Mulungu? 13. Mukasiya Yehova ndi kutumikira milungu ya chilendo, adzatembenuka ndi kukuchitirani choyipa ndi kukanthani, angakhale anakuchitirani chokoma. Mau awa akusonyeza kuti Mulungu wakhala akutichitira chifundo popeza anthu ake ambirife takhala tikuyenda moyo wotayirira osaona madaliso ake a Mulungu amene iye akutigwetsera. Tele anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kumachita monga mtima wawo ufuna. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mudziwe kuti ngakhale Mulungu wathu ndi wachifundo, koma tiyenera kudziwa kuti ndiye Mulungu wakuweruza. Kotero kuti adzaweruza ndithu munthu wina aliyense wosalabadira kuchita chifuniro chake. 14. Ndipo anthu anati kwa Yoswa, iye ayitu, koma tidzatumikira mboni inu nokha kuti mwadzisankhira Yehova kumtumikira iye. Ndipo anati, ndife mboni. Tsono taonani mau awa akusonyeza kuti Israeli anali ndi maganizo abwino overa Yehova. 10:29 verse 25. Motero Yoswa anachita pangano ndi anthu mtsidya licha, nawayikira lemba ndi chiweruzo msekemu. Ndipo Yoswa analembera mau awa mbuku la chilamulo cha Mulungu, natenga mwala waukulu nawuyimiritsa apo pa tsinde pa thundu wokhala pa malo opatulika a Yehova. Ndiye mau onse amene Yoswa analankhula pa msonkhano uwu analembedwa ndi kuwayika pamodzi mabuku asanu a chilamulo amene Mose adalemba. Verse 29. Ndipo kunali zitatha izi, Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Yehova adafa wa zaka 110. Ndipo anamuyika mmalile a cholowa chake Timnatisera ndiwo ku mapiri a Efraimu kumpoto kwa phiri la Gayasi. Ndipo Israeli anatumikira Yehova masiku onse a Yoswa ndi masiku onse a akuluakulu otsala atafa Yoswa, amene anadziwa chito yonse ya Yehova anayichitira Israeli. Ndipo mafupa a Yosefe amene ana a Israeli anakwera nawo kuchokera kwa Egipto anawayika ku Sekemu pakadziko kamene adakagula Yakobo kwa ana Ahamori atate wa Sekemu. Ndiko apatsa ndalama zana, ndipo anakhala cholowa cha ana a Yosefu. Tsono Yoswa wamalira, ndipo thupi lake alika mmalire ya dera la cholowa chake, limene iye anasankha. Ndi Yoswa analemekezeka chifukwa chakuti Israeli anatumikira Yehova nthawi yake yonse ya utsogolero wake. Okondedwa anzanga paulendo, pano pali phunziro lalikulu lakuti chikhulupiriro cha mtsogoleri chimathandizira kubweretsa mdalitso kwa anthu ake amene iye akuwatumikira. Tsono Efraimu ndi Manase, awa ndiwo wana wa Yosefe. Anasunga mafupa wake wa atate wawo kwa zaka makumi anayi. Tele pano akuyikidwa mdziko la malonjezano monga Yosefe anawalangizira. Ichi ndi chifukwa chakuti Yosefe amakhulupirira kuti adzauka kuchokera mdziko ili la malonjezano. Tsono pomaliza tikuona ifa ya Eliezer amene anayikidwa mphiri la Finehasi mwana wake. Ndiye kuchoka apa tiona kuti Israeli akuchoka tsopano pamaso pa Yehova. Koma kwa lero ndifuna tibalekeza pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Yoswa 23 talekeza Yoswa 24 verse 33. Mmene tamaliza bukwiri la Yoswa, ndipo taona mawu otsiriza a Yoswa kwa wana wa Israeli. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman, chilo la manda ndi uthenga kapena nene kusantula mawu Mulungu chole ku Yoswa chapters 23 ndi 24 talekezera verse 33 uthenga umaliza wa Yoswa chifukwa mprogramu yathu yotsatira tikapita mbuku la Weruza tizamva za imfa ya Yoswa. Kodi kuti programu yathu lero ndiye mtengo patali kwambiri ku buku la Yoswa. Izi zonse tamva kudzera mu programu iyi pa station ino ndipo ikubwera mokhulupirika. Programu yathu Sanctuary Bible Person Mpata niyo ndine kuti tikusandula buku lopatulika pang'ono. Ndiye chifukwa cha kugwirizana kwa nkhani ya Yoswa amene amatsogolera ana Israeli. Programu yathu yotsatira tidzapita ku buku la Weruza chifukwa kuliso nkhani yopitirira za utsogoleri wa ana Israeli. Tizamva zambiri mprogramu imeneyo. Ambuye audalitseni, ndipo tiye ndingalire zomwe taphunzira. My address watu ndi ya email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo ya makalata ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye audalitseni, ndipo lingalani zomwe taphunzira lero komanso chitapo kanthu. Zikomo kwambiri.